Annabi Isa wi talibu makko on larto kedobe a. To Annabi Isa larken igoma fu na yoni hala hala makko yimbe fu. Sabu na yidi Annabi Isa a filan kon gatta fawela nao. Sabu yidi Annabi Isa hewi berndema a filoto holludebe ko wadi ko njidi Annabi Isa eno o kisininim. Ana wakati fu hoyi latade kedo Isa. Le boudu Annabi Isa yimbe pamaydo le duniyaru du yimbe famdini o e chaleke o Annabi Isa wi igora modum be tampinte ono tamplin tawate handen na amilo ke antan won le lawol Annabi Isa tawate yimbe na jale ko gondida e Annabi Isa gonga e gonga do ta hulu Annabi Isa na wondi e ma weti fu no wirin de maleka o warino to duro be da kol Betlehima o wibe to on kule sabu dum mi waddanan on kabaru lobbo ko latto bende wende e duniyaru fu handen kisino limama yo Annabi Isa jomirado wo kabaru Annabi Isa lobbo jomirado e kisino adunaru minen wondum be Annabi Isa a jogi bende wende ko kolla kabaru makko.